e banjana lirepera ningolo welera ndipo bangati fosi ine banjana lirepera ine banjana lirepera ningolo welera ndipo bangati fosi ine banjana lirepera
Iri ndi banja lotani lomangu kalila kuyambana Nisapite kumazi akuti nduke kumana ndamuna Ine isola pase kankomia akuti ndatira kundaine mama mama Nisafire di banja safire chikunda munanga safona inai Akungu enda nditi ana akumani nyuza akumati nchembele inai Anani denga ndiro wala osambai Mano wani nyoza kuri ndiwe sasambai
Ine banja ndalire pera Ningolo welera Ningo banga divorce Ine banja ndalire pera Ine banja ndalire pera Ningolo welera Ningo banga divorce Ine banja ndalire pera
Inuma banja masiko noa Halo wa fashion, halo wa geni Kuveza mwana kesa suwa kuchapo Pika ulesi, abale ndichani Kumango karila Facebook ni Twitter Kumale mama seta saku shizu ni love Molo mosama la banja ndi kupika Hakumwanyo za kumati yeyo si slave Why you do this to me my love Dika lidula kulundili la mamuna Why you do this to me my love My love, my love, my love
Divorce, ine banja ndalire pera Ningolo welera, ningo banga divorce Ine banja ndalire pera Ine banja ndalire pera Ningolo welera, ningo banga divorce Ine banja ndalire pera
Sana lakwise kukonda moyo wako Sikuti angavutike popanda iwe Halindikwa Usamnyoze akuze kukuta wilai Kakari anzako Hama mfuna akuze kukulandila Ngazi wako sijisiru Subini yota ilazima tenda Safiri zina la banja Namene mtima ndi kuzuzika Safiri zina la banja
Divorce, ine banja ndalire pera Ningolo welera, ningo banga divorce Ine banja ndalire pera Ine banja ndalire pera Ningolo welera, ningo banga divorce Ine banja ndalire pera Ine banja ndalire pera Ningolo welera, ningo banga divorce Ine banja ndalire pera Ine banja ndalire pera